It's T Jones on the one.
The most feared. Brappy.
Kali wa makali.
100 bars.
Say jumps.
Party 3. Ni flow among na dwala TB excited monga puka master mba pa TV. Ni flow among ni na malelia katufu mine kutzele ati lelo lelia. I'm back again though sina chokepo sick buzz mumu tulelo ni watila mpepo. Very unique you rhyme with Chivemba I'm never common gama pizza ya muzenga. Fiale mone kele fia patali from the wet go zeba lenzeba tulichikali pali bita kalumba shale mona po competitia. Destination tia pa number ninfika. I'm with nomad buna fia kumafita teini limu booth ibiza ningo pick up. I'm a gelo vale zeba I'm nothing tia palelo vale to me I'm something. Street hustle ashafu mine pa radio inspired by Wiz and radio. Local playlist awe tiaidi iko siwali za loko wali za cheve ne de video. But you know gay kuba sula fie but ingati ali eka kum sula fie kwa kwe umwewe umupuwa kuno tatulia tatutobe la balush kuno tatulia. Bish nigra talent njie yanga ni misa mabif ndewa nili bevo wa yanka ndewa washa pesku kuno ni bumu wagwaja munga ni lungu poposha wa mfumu wali please why unaenda solo swaziwa mwana kakula matoka po makolo. Story ili yonze ili na two sides ndie neta kalumpa ina two sides. Kashi ali ni forbet ya hype ya onekela pene na nkala neka. Too much hype hapa na kula mutu. Straight cap ya mbokano nkala pamutu. From the bottom hapa tulipamulu. Pamulu hapa mulu papamulu hapa pamulu. Very funny katisha lipo punch. That moment nga wamboyo pokwela mabasi. Ama rapa shiwa mwona vushemele kwimu Z hip hop. Ne wababo nine na TAP. Hava shala bose masaka. Uponte la mtu wana kulangiza lusaka. Off key katini wachitawalea. Tiapa nopana kasuba kabalea. Pelako chansi nishiwe mutomba. Chamwae kwa nishe beef nga yanshi mulomba. Ndapenya naba penu nukani. Nebo HL ya wafilo kupupuluka. Naliva deep shiseka seka seka na marapa. Cause ndabalia sana uwishi kufo sapa. Zini imbila kuti uvikonje. Olo kutuo wasakame video ni hiti. Nazo imbila muzibe ninga imbe. Patapa ni imbila muzibe kuti silevo. Stretch out ya kuzingalume. Kuno siti seka seka marume. Street governor kumyesu nine joni. No fie jia miti mutukani futishoni. Na kongola yeso devu alipindia. Nipanga jia ala mvela eko kuchipindia. Jumukali atipit ni andia age. Suzi wa kutinyama ya prisona ni kabeji. Yali vision number ndimu reality. Umuloshi eko waba kozi wambi wali pandia. Yali kosa bat kush pafie. Na ambile pada nish kuli push cafe. Tinapita na maningi. Jenze survival kusakila maansa daily kumelenga bible. All season kodi na mureni. One man anakwanisa kupushinga treni. Jenze bau kupatiwe na wana sala. Wana kuchingile pakati chufu kwa chanjale. Ndiseba ngono tinashansha daily. Mqueen kunikomela pa mushasha. Back then ishi chillinga na LV. No threat walikofia ni LB. Nende pa miala pati hapa ni nalunga. First crew ya nzeni no intro kuja kuchunga. Waka pala babanga ni uzetani. Enzo kampani ni waki ni ndani. Mungalo ijini funo chijiniza. Suzi wa competitor wa jeke ni wa shiniza. Ala lesa wafi papu show. Munga sindise tenzo papa tiro performa kushu. Brack on brack ni buga mumfinzi. Ndiani wa muyo pakuno ni musirizi. Chikala kukari pafie. Ama lai ni saluni. Dewa luka fro the most feared. Live on the mushala, kuma buzz na litangila mona na ushala. If I kick the bagger, I'ma make sure it's a short cause. Ndine bomb, uwa sara ni matot. Drifter chilling, I'ma link. Tiza kuja munga ntongo. Plus it's too sack, munga LJ Mozo.
Zayjump, the compromise.
Ghost mode, Defi flow a soul. The Jones are led to Vika hype really low. Ghost mood, katifye ni hola. Speed shit, power kulu mauni hola. Back to life, ni nevo undertaker. Beef knife we mba gai mwatepa. Defulo wakati na kalimo na lifwile bomu casket. Ino kwisavu kila kutulu. Back shot, mwona wa amajiz. Beef icon na mapela machiz. Kati uya ex ulikuma. Komi letter please, apa niko biz. Manslaughter le 5 feet, a high fees. ghost mood, nina nzala ya mabaz. Nina bro ana intro, so ni mvela zaza. Kali waba kali baba Epo naba One Epo naba Yeah Epo naba Epo naba Love with the touch girl Yanze weekend Dini tilinga nama.